Yeah, Jake Dabbers, baby. What's up? Drunk, smoking, fried. Hey, yo, Stalo. Ayo na vuta venu gudwa mejiko kama dosu wanagopa kila hu izi swanga ziko fyo mina kopa ya mnaripa kila pa niko hoti kanda gla niko rire superstar unapigwa bench ilingo minduke so mata unarepresent mane ni power respect they say when the plenty cat nigga ass is down to go whatever you go nigga ass is down to go whatever you go nigga top of dogo nigga punches in the paper flow plus more na confidence za kufro better flow jambo ya GN mchani ndo skendo siwezi logi mina saini na rego tafute kama noti na bubana kama natu city ship wito jonti pati black kama poki na kuyo na mic jena zirai tungo zina nitoka na mori kama masai laki zoni flow shingoni na funga jai memsi fe wananjia mindo chai siyo kila don kateke mesa mwera na chenza kwa connect ninja niso kwenda jela siyo kama GMK lunduno na saini fera na puti fake MC kama yeah. Tuna bela we mgambo MMP na tunga na bunja soko si choki kutunga tungo na haso kutoka ghetto mindo buwana jela ndo seni keko punyeto nishafika masa yero supa ina beto kifes amwezi nipata niposipo kakimondo kizi tu ziko chaka zinebuka togwa tongo niko deep kama niki tungo zango kwenye chongo stishu na viroba ghetto na pipa na gongo na flow kila mdundo kama na chagungwa kombi stishu na jara mindo kima chama zombie checking rivo simple zina kwangu bida disi kwangu wiko na zima kiramida kesi siwe kesi na kumizi Tanganyika jaka ni blessi na rest kwenye twira kama una weather game na game kwa gige mindo game kaze game kitani zinaga damn feel nigga fit in your game kama una ni feel umetili kwa new plane gold gildi gildi na dili na top sifiri diri kafilu magili ka cocaine mindo J-Dub aka J-4 super fame kama nigga J-Mo nigga. Karibu nyumbani jilani pisteri fane bongo bulu dani kilingo pendo na mane nisha jiweka kita sichuji kama eneka nasikika kwenye speaker sibugi na wajibika nigga wapi utasik nime wazi mafek na weka penchi na seti na kila bit mafek wana test niko next kill the whip mindo next niko posu kumewek snitch kule wenga na pita ka chinja biti shiti iti sina shifti karuninga ulojipa miparoto kibanza na vunjo kuta kurutu pika saruti mina panda wona suka zinduku nisha fufuka na suka na tungo duka kimenu kama kaya vampire karacharush ilingo mehu everyday blue day sina swaga za kufuta soksi kama baby stalo what I feel yeah what I say yeah stalo what I feel yeah what I say yeah nigga dabbers baby what I'm saying nigga.